Bani music.
Kilimeniruka pindi nimekuona tu, na nimeshituka roho juu juu. Ulivyo ndivyo navyotaka, umeniwosha moyoni, shombo zimenasapaka. Niwe wako mimi nataka, uwe wangu maishani, sema ndio ndio. Vile umenibamba na mimi nitakuganda, yani kama gwana na komando, michezo ya kitanda kama tuko tanga baby. Kataja jina kuwa na burudani, mimi sio limbukeni. Sina penzi loko, sitoa jiboko, mambo yangu moto moto, yani vile uko sexy. Would you be my baby? Unanimaliza, wanimaliza, wanimaliza. Magwana na komando, michezo ya kitanda kama tuko tanga baby. Wewe ukipenda roho, wewe ukipenda roho.
Are you ready? Be my baby.
Umenishika, shika, shika.